kun radio sagale americati radion sagale americawi tataqa be amjimata tigelgele kessa sala mafolakka hangasa sadit meter bandi digdami lam digdami shani soddomi tokorot washington dc ra kadabar su saganta fan oromo amjelkab guyana rawi tataye bele digdami sagal barakuma lama afkuda sagal attam jirtu kabajamto tadagge fatota kenya kesumessun kesana ranjallenne gamadat
ከሮዱዱ ቢሱማኒ ነሞዳንዲ ተደገፈቶ ተገኛ ከመልታን ሚኒስትሪን ጌጅባ ኢትዮጵያ ተጃጅ ለጌጅባ ኢትዮጵያ ፈርትራ ግዱት ጀልቀቡ ቆፒንቱ ማመጀዳ
ፕሬዝዳንቲን ኢትዮጵያ ዱራኒ ዶክተር ነጋሶ ግዳዳ ዱአምቦ ቀተኒጅሩ ገባሰቀም ናኖ በነሻንጉል ጉሙዝ ጎድና መተከል ከሰት ወልደብዴኒ ሰበባ ገቲ ጌጅባቲን ኡመሜሉቡ ነሞተሰደቲ ገላፈቴራ ሞቱማን ቡልቺሳናኖ አማራሞ ነመኩደሰደቲ ጀዴ ጅማታ ዳርበ ፕሬዝዳንት ታናን ካንቡልቺሳ ሞቱማና ኖሮሚያ አቦሺ መልስ አብዲሳ ያበሎት ጅራቶ ተጎድነ ቦረና ወሊ ማሪያ ታኒሩ ገባሰቀም አንገጡ ሙረሰ ገንታ ከኛት ንወሊን ቱራጀና ጉቱማውዱ ገራ ናሞት ዴቪ
ፕሬዝዳንቲን ዱራኒ ከኢትዮጵያ ዶክተር ነጋሶ ግዳዳ በጀርመኒ ወላን ሰረቱ ጅረኒ ሰንበተ ደብሪካን አከለኮብስ ኢትዮጵያ ተብለኩ ደሰገር በረኩመ ለማፍኩረ ተኮ ዱአምቦቆተን ከነላልጭሴ ወዱዳ ቦደ ቆጵያ ዳቀምና ኡመቶን ኦሮሚያ ሶማሊያ ሀሪሮ ሳኒ ደረንጭም ሰቹ ፍጅጅ ረመጀልቀመ ፉልድረ ተርካንፈቺ ሱፍ ጋርጋራ ከጀረመ ወልተጂ መሪ ግዱ ከነ አከበነሙ እትጋፈተማን ዲሞቶ ኮሙኒኬሽን ሞቱማና ኖርሚያ ባድማ ሱዳን ጦ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ተመኒጅሩ ናኖሌ ለሜን ለሚወን መናፍቀው ፍራ ቡቃኒፊ ረኮሌ ሳኒ ሰነት ሂደተቀቡ ፍርማተ ፍዱዳብ ጀቻ ኦገንስ ገምለሜኒ ከወልት ይሄኛን ወጀታ ጅረንተው ዱበተኒጅሩ ገባ ተመለስካቸው ማ ጃለኔቱ ዲስ
ወጋለ መዱራ ካሴ ናኖ ዳንጋ ሶማሌፊ ኦሮሚያ ግዱቲ ወልት ቡይንሳ ኡመመን ኡመን ሚሊዮና ተኮተው ጎዳኑ ንብሰመጀራ አከለኮብሰ ኢትዮጵያቲ ቢቶተ ሰዲግደሚ ሰዲ በረኩማላ ማፍኩረቶ መጋላ ዳማ ከሰቲ ገገፈ መጀደሜ ካን ኤገሙ ወልተጂን ተኮ ረኳ ከሲያም ቢሱረት ከቂያፈቱ ተአጀደሜር ዋጅረ ኮሙኒኬሽን ኢቡልቺሰናኖ ኦሮሚያት ትጋፈተማ ከታን ኦባድ ማሱዳምጦ ካዮ ወልተጂ ካናቢ ኦኤፍ አከብሰነት
የተለያዩ የፖለቲካ አጀንዳ ለማስፈጸም ይፈልጉ ሁለቱን ህዝቦች ለማስፈጸም
አጀንዳ ሲያሳ አዳዳ ተርካን ፈቺሱ ከነም ፈደን ኡመተ ገምለሜኒ ወልትቡሱ ያሊ ጎደኒን ገምለሜንራ ኡመኒ ጅሬኞ ፊራ ጎዳኔ ጅራ ጀደን ከነሃምብሱ ፎገን ገምለሜኒ ሆጀታ ጅራ ከነስ ጀቤስኔ ትፉፉን በርባችሳታ አጀዱ ካምብራሞ ረኮየሮ ኡመሙ አካአዳ ጅሩት ተዝገቢ ዳምፑሩን አከደንዳም ኡበና ረጋ አሜረ ጀደን ዲኒ ጉዳን ጅሩ ቢያፊስቴ ቡልቺሰናኖ ህዩማ ዋንቴፍ ከነኑ መተወልት ቡሰንኩን ከነት ገርጋረሙ ጀደን ከናፍ ኡመን ገምለሜኒ ገረሚሶ ማቲ ፉላከዴ ፈቱጎቹፍ ወልተጂንኩን ገርጋረ ጀዱ ኦቦ አድማሱ ዳምጦ ወልት ቡይንሳ ኡማማን ካና ሃምቢሱፍ ኦላንቱማን ሴራ ኤገሙ አከቀብ ከነንጎቸ ከነ ኬሳ ሀርከቀበን ሴራ ዱረቲ ዲኤሱፍ ወጀታማ አከጁር ከነ መለስ ከዲያተን ሰከጅራን ዱበታን ወልት ቡኡን ፈዲ ኡማታ ሚቲ ከጀደን ኦባድማሱን ዱባን ከነ ኬሳ ሀርከከን ቀበን ቱጅራ ጀደን አመገሩ ነጋ ጉቱ ቱጅራ ጀደኒ ኩኒስ ኡማኒ አከዱሪ ወልኬሰ ዴሙን ሚሶማ ወልዮጅን አከወጀቱ ተኩማ ኡምሪ ዴራቱ ምርከኔሱ ደንዴሲ ሳጀቹን ያደሳኒ ጥሙራን
ሚኒስትሪን ጌጅባ ኢትዮጵያ ተጃጅለ ጌጅባ ኢትዮጵያ ፈርትራ ግዱት ጀልቀቡዳፍ ቆጲ ተውሳ በክስሴጅራ ቢዮተ ለመን ግዱት ተጃጅለ ጌጅባ ጉቱ ከኑዳፍ ቆጲን ጀልቀበመ ጥሙራሜጅራ ኢትዮጵያን ተጃጅላ ጀልቀቡዳፍ ቆጲዳ ጀረኒጅሩ ሚኒስትሪን ሚኒስትርቻ ዳግማዊት ሞገስ ገመብራቲንሞ ሀሪዶ ደልደላ ኢትዮጵያ ፈርትራ ግዱት ጀልቀበመ ቶረሴረቀበ ሳቀብሲሱዳፍ ቡፈታሌን ቷኖ ጉምሩኪ ቅንዳውሳኒ ኮሚሽን ጉምሩኪ ኢትዮጵያ ደመን መቀሌ ሲሰጅራ ደልደልቶኒ ፋቦቲን ቀበኛ ዛላምበሳ ፍራማ ሆጂንኩን ኡመታፊስ ቢያፊስ ቧክ ቀቡስ ዱበተኒ ጅሩ ጀደመጅራ ገራ Odu sporti trebarra da gefato ta kenya wal dorgommi gutu oromia barakana na kamtetti guyota kuda shanif gegge semerati atletonni kuma shantan kanirmata yoto magalan bishoftu championata unshe be kamejira godinan borana gujiv shawaka bammo hala kanandura baratamenin sadarka guddatol banjira mejira soran itana commissionera ka commissioni sporti oromia obofisa gabramaskal dubisejira akanajiran
Kaborana, Gujizi, Shakava, Murkatachimata, and Yachusani, Kambarana, in the Tatasa.
To sport Agamin Dorgomani, Bosa.
To go to sport the Dikdamani, Dorgomichi, and get from it, was working in good back and it's in the Titan Chundanda.
Godinam Janhaniti, the Chanamo, Tokeso, and Meso, Manimo.
Kinama for Kenya Borano, who then cutting the Barani, Iran is one after the Chudan Degra, Gujisola, the athletic Siran Chimate, and the Tiria, the Chundanama. Akuli geletiola lugaru championa berkomi kena reti di fakalte ikan tumure magala bishop tuti ikan se magala nakante atasha nani fijima wanca afurafur gatani walar garagaruma orke magale ar gatani nimo shasha nani sadasata u tumure raesu.
Godinam brefu magalo tsun boran fa gujim fa shawan kaba fati agugu damani mo.
Shawan kaba smurkata chimar thei kanitim ya ke jesa tu ko durgomi kubamila division ne fukofarati shawan kaba kene kofaro donsein. Jorgomi Athletic City siete la mafata ora ni ogol isa kantemure kubani la sakai mura mafata eti kantemure ne borana ayo borana topi chuma gochu dankan ya tanto sa kan dilalu dende ye kubani la division la mafa wan cara fakabani kuni ga ba e kanna ma jere sufi da e chuma kantera diga wan cara chimo jinin kakabani jinman ni ku goli afurishan ni kan sa ni sa kanani kan chimo rigori da ye chura kuni mor kata chuma ta ka ni kan da fi chura Jarasundra itu kenyalan yang sangat dikenal. Kubahar katanya jenne, nama kenyalnya jenne cuma berkabung dan dah keluar kerana amat dikenal tidak terai. Kopi ada ini, ada nama sahaja berfikir. Wanchar kecilan sebenarnya tu pufalan kantemuran guru na boran ada. Karena aku akan jalan tiolan boran ni jabaran yang cuma terikat dia terai. Guru ni jujur kanuma. Atletik kita halagari langkah dia terlebih. Ada dan istirahat dalam mafata untuk gomi saling kampung orang tahu saat akan lama. Karena semuanya akan itu karena berdiri pada saat itu kami satu warga.
Dan itu fesa kopesan.
Baru itu semua akan terakumal lama pun lama. Bukti sih negara sebata kopes sudah akan berdiri tahu saat ini.
Tapi fatu tegenya odunar rau kami nukanmu.
Kadang kita sajut ter radio segala Amerika segan tafan orang mudi. Nanno Benishangul Gumuz Godina Matakkal Ana Dangur Kesatti Wallabde Sababa Gejibatin Umamen Lubbunna Mutasaddeti Galafatamu Motumman Nanno Ibsera Motumman Nanno Amara Gamasan Namunna Jefaman Kudasadde Jachun Sakunnanti Nanno Ofif Ibsera Walitibuin Sukun Ammatas Gabbaira Kajadan Ittana Presidentin Benishangul Gumuz Namunni Kudashanille Hidamu Dubbataniru Nakor Malka Gabasakab
Yero walitti buinsi chumudati, nanno sananture kanjaru tasfaun mulu akka jaramu namni natime torban darbe guya jumata waari boda tilmaman sahi torba fulekka arretti waamudate jade radio sagale Amerika time jara.
Anjiraka magala mambuki, nanno benishangu gumiz gurina matakala, ana dangur ganda ahika jaram tutika inkae, dani namekala magitutika gumbida fi kama kambrat jitutika. Sana bodoh cuma bapa betul juga. Kami negara negara itu jadi bagi jadu kejuba. Kau sisa transportation resmi tarik sih nama sih dah. Tarik sih kasih bermata, kasih kapal aja tan kasih aku kamera dan mana moni rodu pasani. Amma sih kapal amma tahu teh malah hajar resmi amma kan kan di bawah majuru. Karena resmi teh nama moni sunul lelan gumpul suni amin sana bodoh ga. Jawa sahju kan jadi murah kan jadi negara negara kan negara 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 mampu. Bapak baca kan ini kerja. Nampak kami dah mesti orang itu betul. Ini kau jawab mama kita nak cumbang dan dengan.
Walau tiba ini sih, gandot awal dia kan nembrot tu am bela tif. Namun ni buk kani roja atas faun. Rakau mami kan abad terkam fi furasa mesti esa kisru betul.
Kalau tu sih tapi raja sabda agalah tu pasir tanjung itu. Agalah kita tu demi anu gandah nak kulle ayah apa kajian tu kulle. Raja sabda masih tu demi raja kita tu sih. Gurajuru atau malamnya, ana tahu janda apa orangnya geram tu. Sebab kumpul mandir berubah tu, jangan tan mur mandir jalan juga tu. Jadi kita jadi kita faham dia mandir ini umman umnara. Janda raba juga tuan tani je.
isan baye mi yama
namni bran makani sa kaneeram ne barbaadu fi bufata fayya magala mambukit ogeisa fayya kate dubbatu ammo walitti buinsichan namota jeefamen reefa namota ku torba qorachu himun namotni ku sadi madan keisa sadi garo hospital brat yali foyya daf ergamu dubbate jira yaliin bilbila namota madaniste namota sirdura midame argade dubbisudaf gode naf milkofne ittana presidenti nanicha obbo adigo amsaya bakka walitti buinsu mejedame tergamun midda gakkabe qorachu akajiran kan radio sagale america timan torban darbe dangur ganda icika jedamut wante jedanis akastirubatu obbo adigon
wallo mennesho mindinno zalu tedrajito miseru tecenya wazi tesamaru wotarochallu
kaumsi walitti buinsi chani kudani tergagotame ayab si sufi busur retti gurma antu jiru abba qabeenya hon kulata wajin gatif kaffalti retto alawani tanu wordo fe lubun nama tokko darbe achuma misin sotni matille irredu fun ajjecha brara wetan jalqabu waygale kaumsa sabum marretti kan undai qabu dubbichi bawellate namosni sadde tan rubbu isani dabani jiru yero amma kana nutille achuma tarkamna qaamni nageenyas rekotre tasgabbeese magalattis badiyattis tasgabbinu wamera jadan
walitti buinsi chordofe waye namota buqqaan jedhame waan jedhan qabu ergaallee dabarfatanii jiru iddaanaan pirezidaanticha
gadar laayi dhekafanaakkala sawa yellam
baadiyyaatti namni qeensaarraa buqqee hin jiru haa ta'u malee qonnaan bultootni hojii guyyaan investoroota biratti qacaramanii hojjetan jiru isaantu sodaadhaan bee bakka qotaa jedhamutti namootni 1200 ta'an jiru jarri kun homaa hin taane yaaddoodhuma nageenyaa jirurraa kan ba'an malee ergaan dabarfachuu barbaadu namootni odeeffannoo dogongoraa daddabarsan jiru hawaasni kanarraa of eeggatee gara tasgabbiitti akka galu kan jennu jedhan namootni yakka walitti buinsicha uumuuf ajjechaan akka raawwatamu taasisaniiru jedhamanii shakkaman 15 qaamota nageenyaatiin qabamanii hidhamanii qorannoon irratti geggeeffamaa akka jiru kan isaan dubbatan oduudhuma walqabatuun itti aanaan hoogganaa waajjira nageenyaaf tasgabbii naannoo amaaraa koloneel allabel amaara ibsa sabquunnantii naannichaatiif kennaniin beenishaangul gumuz daanguritti walitti buinsa guyyaa 3 duroo mudateen namootni 18 ajjeefamaniiru jedhan haalli tasgabbii garuu kaleessa waaree boodarraa jalqabee deebee jiraa jechuun kan dubbatan ka'umsi jeequmsichaa immoo humnoota siyaasaa tokko tokkoo fi aktiivistoota jedhan malee ebelu jechuudhaan ibsichin agarsiisu naannoleen lamaan garee federaalaa qindaa'e wajjin ta'uudhaan uummatni akka qeessaarraan buqqaanee fi nagaan isaa akka mirkanaa'u hojjetaa jiraachuu isaaniis ibsicha eeruudhaan kanneen balleessaa raawwataniiru jedhaman immoo akka gaafataman beeksisuu isaanii sabquunnamtichi gabaasee jira. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburra.
Kadagge fataajistar radio sagale America sagantafan oromoti. Presidentin Itoophiyaa durani Dr. Nagaaso Gidaada biyya Germanii keessatti wal'aansa fayyaa argachaa jiranii akka lakkoofsa Itoophiyaatti eebila 19 bara 2011 du'an boqotaniiru. Dr. Nagaasoon nama saba isaaf aantummaa qabu akkasumas bakka hundaatti sabboonummaaf cicha qabu jedhu namoonni isaan beekan. Tsahaayi gabaasa nu ergite qabdi.
Presidentin Itoophiyaa duraanii Dr. Nagaaso Gidaada godina Qeellaa Wallaggaa Damdoollootti bara 1935 kan isaan dhalatan. Umurii ijoollummaa isaaniitti abbaa isaanii obbo Gidaadaa Solanirraa kitaaba qulqulluu barachaa kan guddatanii fi kitaaba qulqulluu waldaa keessatti akka labsaa turan kitaabni Daandii Nagaasoo jedhu kan Dr. Nagaaso Gidaadaatiin barreeffame ni ibsa. Boqochuu isaanii waliin walqabsiisuudhaanis raadiyoon sagalee Ameerikaa hiriyoottaniif namoota isaan waliin hojjechaa turan dubbisee jira. Dr. Nagaasoon Damdoollootti obbo Leencoo Lataa dura taa'aa paartii Dimokiraatawaa Federaalaa Oromoo ODF waliin ijoollummaa qabanii hiriyaadha.
Wajjin guddannee mana barnootaa sadarkaa lammaffaas wajjin barannee abbaan isaatiif abbaan keeyyas wajjin wangeela barsiisaa ba'an. Ani finnis ijoollummaa keenyatti wangeela lallabaatuma guddanne.
Dr. Nagaasoon erga mana barnootaa sadarkaa lammaffaa xumuranii yuunivarsiitii Haayilasillaasee Finfinneetti argamu bara 1966 hanga bara 1971 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti barnoota seenaa baratan. Erga barnoota xumuranii waggaa 3 godina Wallaggaa Lixaa Hayiraatti daayireekteeraa fi barsiisaa seenaa ta'uudhaanis tajaajilanii jiru. Bara 1974 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti immoo carraa barnoota argachuudhaan gara biyya Jarmanii akka deeman dubbatanii obbo Leencoon qabsoo Oromootti Dr. Nagaasoon ana duratti dabalamanii jedhan.
Haayilasillaasee baratu sana inni sochi bertota jopya kesa tur. An sabala maaf sochi bertota kesa enture to kofa university biye brat tambarat university enbrat sanamo ana afio. Bolesa tam gafa sanamo male nam di biye kana kabra enture. Namma pani rosa no wan tekniki brat chutu baye na arkisa wan ture wan politika kesa enture. Egan biye tebi tebi kan suza suza politika sene kana politika sene macabtu nama misensa ta uti na dursa jetu barbada.
Barnoota booda erga biyyatti deebi'anii yeroo dargiin kufeedha kan wal agarree jedhan Jeneraal Hayiluu Gonfaa.
Innas akka hoogganaa ta'aniiti kan dhufanii jalqaba namni jaarmiyaa Ukidoo keessatti seenaa Oromoo ifatti barsiisaa turanii nama qaruu nama ijaaruu irratti gaheen isaanii guddaadha. Kan hin daganne keessaa innas ani militeerii keessa waan tureef dhufanii bakka hoogganoonni olaanaa militeerii jiran sabni hundumtuu jiru keessumaa warri kaabaa kun waa'ee dhimma Oromoo hin beekne kun jalqabaaf kan sarpiraayiz gorsan keessaa waraqaa luukii tokko nutti hiranii adii hundi keessan fudhadhaa jedhanii jeneraalota ture koloneelota ture innas hundatti hiranii ture maqaa keessanii hamma dandeessan amma mana torbaatti barreessaa jedha. Amma mana torbaatti ennaa barreessanii namni deemee harka deettamni mana Oromootti galee ila jiran. Sinamma hebelu helu jettu otoo hin beekin of arrabsaa jirtu of tuffachaa jirtu dubbeen keessan kana ennaan namni sarpiraayiz ta'ee kun waan biraa nutti fakkaata jedhe yeroo jalqabaaf nan yaadatta akka Itoophiyaatti 85 barumsa hoogganoota leechar godhaa turanii inni guddaan isaan godha yoo jiraate akkamitti uummataaf akka jiraatanii fi uummata akka tajaajilan warroota sabboontota hedduu kumaatamaan horatan keessaa isaan tokko turan Dooktar Nagaasoon
yeroo hundaa tokkummaaf sabboonummaa Oromoo cimsuu irratti nama hojjechaa turedha. Jiruu qananii ofi jiraachuurra dhimma uummata isaaniif dursa kennu. Erga aangootti dhufaniillee walagarree waliin mari'achaa turre dhimma Oromoo irratti jedhan Jeneraal Hayiluu Gonfaa.
Taanis nu waamuyyuu masaraa mootummaa keessatti akkuma abbaatti akka pirootokoolii tokkotti osoo hin ta'in akka namni bilisummaan itti dhaga'amu akka masaraan kunillee Oromoof homaa jechuu akka hin taane akkuma namuu kaanu Oromoonis keessatti eksersaayiz gochuu akka danda'u waan akkasii kana hojii madaqsuurra turanii egaa sana booda hojii garaagaraatiin qajeelfama garaagaraatiin wal argaa turre bara TPLF iddoo lamatti cabdu sana keessa TPLF iddoo lamatti cabuuf ka'umsi guddaan gaheen guddaan kan taphatan keessaa Dooktar Nagaasoodha. Sababni isaa mirga gaafatanii nuti kan qabsoofnu mirga saba keenyaa fi mirga biyyattii fi mirga cunqurfamaa nuti malee garee tokkoo fi miti kaataan isin ittiin beektan sirrii miti jedhee namni adda duree ta'ee sadarkaa hoogganaa olaanaatti Mallas dura dhaabatee isaan turani.
Erga ministeera muummee Itoophiyaa duraanii Mallas Zeenaawii waliin wal dhabanii aangoo pirezidaantummaa gadi dhiisanii paartii Andineet keessatti adda durummaadhaan namoota socho'aa turanidha kan jedhan ammoo obbo Salamoon Siyyuumidha. Hundeessaa fi abbaa qabeenyaa gaazexaa Boolee Taayimes.
Yennoon isaan qaban mirgi Oromootaa Itoophiyaa keessatti hammatanii dhiibuu danda'a. Hariiroonni Oromoon uummata biroo faana waliin qaban hariiroo cimaa hariiroo historikaal riileeshin ta'e waan ta'eef uummata biraarraa fagaannee uummata biraa gonfachiisnee uummata biraarratti solaantummaa fudhanneetu Oromoon mirga ni qabateedha. Namananii quuqama Oromoo ni qabu haa ta'uuti malee quuqama uummata biraa sirriitti qabu.
Dooktar Nagaasoon nama dafanii mufatan dhugaadhaaf ni du'u jireenyi isaaniis baay'ee kan dhaadhessamu miti jedhan obbo Salamoon.
Waan ammoo yaadatu keessaa tokko weerii personaaliidha. Laaqan isaanii ofirra kan dhufu gara biroo. Lukaan yeroo deeman nan argaa, taaksii gaafa qabatan nan argaa. Nama koomanii isaanii jiraatu ture yeroo nan beekutti jechuudha.
Heera mootummaa Itoophiyaa irratti namni pirezidaantii Itoophiyaa ta'ee tajaajile tokko faayidaan argachuutti qabu tumamee jira. Haa ta'u malee Dooktar Nagaasoon abbaa maatii ta'anii osoo jiranii faayidaa pirezidaantiin tokko argachuu qabu osoo hin argatiin maatii isaanii waliin rakkachaa akka turan osoo lubbuun jiranii sabaa himaa biyya keessaa tokkoof himanii turani.
Amma 2,395 kanaan hin jiraadha. Kanaachi mindaa haadha manaa kootiiti.
Waggaa darbe erga jijjiiramni Itoophiyaa keessatti dhufe jedhame koreen giddu galeessaa paartii Dimokiraatawaa Oromoo mari'atee murtee dabarseen faayidaa argachuu qaban osoo hin argatiin rakkachaa waggoota dheeraa dabarsaniif jecha waan ittiin jiraatan haala mijeesseef Dooktar Nagaasoon yeroo lubbuun jiranitti gaaffiif deebii sabaa himaa biyya keessaa waliin taasisaniinis dubbatanii turan. Dooktar Nagaasoo Gidaadaa pirezidaantiin Itoophiyaa duraanii dhibee onnee dhukkubsatanii osoo biyya Jarmaniitti wal'aanamaa jiraniiti. umri ugga torbata mi jaatti kana dunya kana rabu kutan sirna awal tisanifis koren biya lesa hundai socho akajiro sabayman biya kisa toku ipsejira maati frottan sani akasumas ummat Ethiopia maraf jajjabin hawina gabasa radio sagale amerika tif sahay damto finfinne
amma galgala keessa saalamaaf daqiiqaa 50 ta'eera sagantaa feetjeen jimaata darbe prezidaantii taanaan bulchiisa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa yaabellotti jiraattota godina Booranaa waliin mari'atanii jiru walga'ii kanarrattis jiraattonni rakkoo hanqina bishaanii dhabamuu bu'uuraalee misoomaa akkasumas waa'ee daangaa irratti aangawoota mootummaa naannoof gaaffii dhiyeessanii jiru galmo daawit hirmaattota walga'ii kanaaf aangawoota naannoo haasofsiisuun ka gabaase qaba
marii godina gujjilixaan booda aangawoonni mootummaa naannoo oromiyaa yaaballoo turan obbo Shimallis Abdiisaa itti aanaan pirezidaantii naannoo oromiyaa fi hoogganaa waajjira giddugaleessaa ODP obbo Addisuu Araggaa Booranatti jimaata darbe kana uummata marichisanii turan abduuba gabaaboo jiraata mooyyaalee walga'ii kana gubbaa turedha.
Gaaffiin uummata gaaffiin baay'ee gaaffii qaateessa gaaffiin bu'uuraalee misoomaa godin kan keessa jiranii rakkoo bu'uuraalee misoomaa duraan jalqabaman akkuma isaan bilbiloo fa'a daandii xiyyaaraa magaalaa yaaballoo fa'a aanolee godin Booranaa akka jiran tajaajillee akka baankii tajaajilli ibsaa tokkollee hin jiru waan kun cufiin waan akka komii misoomaa kaafame inni kaan ammoo rakkoo daangaa wal qabatu waraani daangaa yeroo dheeraa kan nuti ture mootummaa dhiyeeffannaa nuun kennine rakkoon daangaa hiikachuu qaba lafti keenya nuun harkatti aanuu deebisu magaalli mooyyalee alaabaa lamaan bulaa jirti alaabaa lamaan buluun kun aanurra dhaabbatu magaalli mooyyalee sadarkaan isii olaa guddatu bakka bu'ummaa siyaasaa akka waa torsiise bulaa godin Booranaa kan keessa jirutti bakka bu'ummaa naannoo keessa hin qabnu haasaa sadarkaa naannoo sadarkaa federaalaa keessa jiru keessa illee hirmaannaan keenya hin jiru qaamni nam keessa hin jirre qaamni sibiir hin jirre fagoo taa'ee rakkoo dantee si beekuu hin danda'u bakka bu'ummaa hawaasa muudamaanis ogummaanis sadarkaa naannootti hin qabnu rakkoon kun maaliif nu hiikamu dhagee erga deebine gaafachaa turre dinagdeetti ammoo gaafiin kaafame. Uummanni keenya boorderii gubbaa jiraate galaanii asiin boorderii keenyaa irraa asiin nurri yaa'ee Finfinnee uummatni badhaadhiin deemuu jira nuummoo asitti teennee jimmaa rakkachuu jira waan kan irratti mootummaan ilaalcha tolle nuun kenninee gara hojiin nu galchaatti hin deemne faayidaa dinagdee nu argachuu mallu nuun eegnee waan jedhaate inni kaan ammoo horsiise bulaa taanee wanti nu qabnu horii gabayaatti hin qabnu bakki itti gurguran hin qabnu. Abbootiin qabeenya dhuftee gatii rakkoo kana asii nurra fuutee gabaa biyyaalessaa gurguratti qabeenya nu qabnu kanaaf gabaan mijataan akka nu uumamu kaan ammoo horii horsiisnaa horii horsiisnu kan ammoo mootummaan qonni irra jijjiiramu guddaa fide laf duraan hektaara tokkirra midhaan kuntaala 5-10 galan yeroo ammaa sana hektaara tokkirra kuntaalli 20-30 galaa jira jijjiirama. Qorannoodhaan argame jijjiirame kenna aanaan burcuqqoo tokko nuu jijjiiruu hin dandeenye agammas aanaan burcuqqoo tokko akka horsiise bulaa waa tokko nuuf hin dandeenye mootummaan kun jijjiiramu tokkollee qorannoo qo'annaan jijjiirama hawaasa kan akkamiin jijjiirraa jirurratti hin jeeffamne waan jedhu qomee kaasee.
Obbo Abduubi hirmaannaa kanaaf uummati aanaa irraa bakka bu'umsaan hirmaachuus dabalanii himan walga'ii kanarrattis dhimmi daangaa darbees dhimmi rakkoo bishaan dhugaatii godina Booranaa ijoo turee jedhan. Uummati dabalataan godina Booranaa hagas bal'atuu fi hospitaalli riifaraalee tokko jiraachuu dhabu buufati xiyyaaraa ni ijaarame jedhame jalqabamuu dhabus komatee jechaan dabalanii dubbatan.
Deebiin Shimallis inni adda baasee kan dubbate dhimmi daangaa keessaa dhimma mooyyalee. Dhimmi mooyyalee fakkeenya fanjii fudhateetti naaste akka fanjii laggala qabaalame. Kanaan ibsee fanjiin ogummaa barbaaddi malee rakkoo ta'uusaa akka hubatanitti achi kaasamu. Waan bu'uuraalee misoomaa isaan duraan jalqabaman kanneen akka bishaan bilbiloo akka kolleejjii barsiisotaa waan akka dirree xiyyaaraa kanneen isaan jalqabaman sun xumurra keessattuu dirree xiyyaaraa xumuramu galmuraa jedhee.
Walgai kana gubbat gafiyo matete debise kasature wan bishan ugati iti. Projektin bishan ugati gorina borna ganna heddu turus hagayona hintumuramin jira. Bulchan gorina borna obbo denge boru waye projekti kana gafatamani akkas jedhan.
Projektin designin isa lafa godin borana kana lafa kilometri baye eti kan shafanu akata design durano jetame siniti yero bokonna gar gara kesetti ali bolli tupatam sarari tidirfam networking suni usuali kidam yero baye rakko kabata tre koratame wara college jiran kesetti system enterprise suni services servisone data same ata otigaru sara dabrakan kesetti arshi baye fezi tokamma bishan nanno simu jedamu agarero sarar kanatti dirri milena bibishani olini sarari sadire agagararero kademu tijira konin algarin de majra idowan brasi gaf de bemela lamen redesign wambar baru tijira etioge yinam adio kana redesign gaf kodamu bolliti kanaan dur qotame iddo tokkotti bol sampilii fi bishaan jiraachuuf baacha siitiif qotame malee bol production yoo san ta'inu bol production well ka bishaan guutuu system networkii kan keessatti galchuu qabu dabalataan irra deebi'anii qotuu barbaachisaa networkiin kun dizaayinii wayii barbaachisaa jedhama. Kanaaf projektichi waan baay'ee turee fi amma maallaqa inni gaafatus gakkumsinii ol ka'aa jira. Haa ta'uti mootummaan ammatti beesee ramada jira. Fandis biya laman tokkirra iya arganne jedhani yo kana
projectin kun tumaramu fi wagaga miti fudata wanti be kamunjira
exactly anamma ogeswan intaini faze leiman yakasuma tubachu ni wana kasirannam diba yau projectin kun yero itumuram jedame arkifanna yero era keswan turefi ammatti fezi fezi dani sararota ana gargarati de mani hamotumman bese barbade ojjechu jal kabijira hamal fandi barbada jiranistira kari design tawo jirjira commitmenti namma gubbara jiru baye gundada yero gabama kesetti fulaba ye sarariba ye nin tumuramo anjel kamna exactly garo kiyibun barbaisu anin wagga tokko galama bultia gachi tiyachuni nadiwa.
Obbo Dengeen bakka bu'iinsa walqabate komii ummanni kaase sirri ta'uu dubbatan.
Waan ummati gaafatana akku mootummaatti iyyuu nulleen qara dokumentii qopheessine karooritti qopheessine mootummaa fi ergine mootummaan ammoo itti karoorsi hojjeta jira. Immoo spesifik ta'anii ammoo asitti gaafatamanii waadaan galam kana tokko tokkoon guyyaa guyyaan dhimmooti kan mootummaan waadaa galee jira gaafa dhufta waadaa galtanii jirtanii. Raawwiin isaa eessa jira maalirraan jirtanii jennee quunnamtii gargaraatiin yaadachiisaa gaafachaa akka isaan murtaa'anii hojiitti hiikaman tolchaa hordoffii cimaa taasisa jirra ammayyuu taasisa jirra wanni ammayyuu furamuu jalqabu jira. Eegee asii deebi'anii warra federaala hundaa mariisisanii waan eerpoortiirra deebi'anii murteessisanii dhimmooti biraas ergaa asii deebi'anii murteessuu jalqaban jira jechuudha galma.
Abbaan Gadaa Kuraa Jaarsoo jala waggaatiif ba'anii Gujii ba'aa aanaa dhiban keessa jiru.
Mootummaan dhufee uummata laalee yaadu uummata fuudhee rakkoo uummattee jirtu dhiihuu fi guddoo barbaachisa. Gaafii bulchiinsa gaarii taanaan gaafii misooma taanaan waan uummatii gaafa mariisisee dhagahee deebisuu fi bu'aa guddoo qaba.
Abbaan Gadaa Kuraa Jaarsoo waa'ee godina Booranaa rakkoo hanqina bishaanii akkasumas ammoo hanqina bu'uuraalee misoomaattis dabalata warri horii horsiisu horiirraa akka fayyadamuu fi mootummaan haala gabaa horsiise bulaaf ibsuu darbees ammoo warshaan foon itti gabaaf qopheessanis horsiise bulaaf qophaa'uu qaballee jedhan. Bulchiinsi godina Booranaa gaaffiin kunneen tooraan furama jedhee beeksise ijaarsa buufata xiyyaaraa godina Booranaa keessatti ijaaru garuu torbee muraasa keessatti jalqaba jechuun ifoomse. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobiidha.
Dhaggeeffattoota keenya oduu na harka jiru ka xumuraan dubbisaa Mozambik keessatti obomboleetti jandoo makateen yoo xiqqaate namoonni 38 dhumuun mirkanaa'ee jira. Obomboleettiin hamaan akkanaa Mozambik rukutuun baatii tokko walakkaa keessatti si'a lammataa ta'uusaati. Lakkoofsi namoota dhumanii turan 5 ta'uu ka dubbate dhaabbanni to'annaa balaa qilleensaa Mozambik jandoon roobaa cimaa deemuusaatu du'a kana dabalaa deeme jedhee jira. Dubbimtuun sagantaa nyaata addunyaa akka tokkummaa mootummootaa Dabraa Ingweeni immoo eega kaleessa ganamaatii as jandoo hamaatu roobaa jira akka tilmaamametti guyyoota 4 dhufaniifis ittuma fufa jedhanii yaaddoo isaanii himanii jiru. Oduu namaaf gammadu.
Sagantaan afaan Oromoo kanarraa kanumaan xumure gama keenyaan bor walitti deebina nagaatti bulaa sagantaa afaan Amaaraatti tuhu. The Voice of America.